bata iya di mma okati na eme mma e akwale chukwu ebube ihe ebube eme obata obi okwu obata obu agha obatara be nwanyị agha n'urie nwa o obata iya di mma okati na eme mma e akwale chukwu ebube ihe ebube eme
Yeah, yeah.